Ndaba suhuje wakunzi wa radio ijwi rya Amerika aho muri hose kubadukurikira kuri radio zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro muri sanga kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Uyu munsi turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda. Ni kudeta yabaye mu Rwanda mu gihe cya 1973 n'ibishamikiyeho. Mu kiganiro cy'ubushize twabwiye amateka amwe yo mu Rwabayanga. Byatumye tubona kanya ko guha ijambo bamwe mu bakunzi baragize muri Amerika bahaturiye. Ni umukambwe Petero Serukungugu n'umufasha we Asteria Kavuyo bakiye umunyamakuru wacu bamufungurira ku byo bibuka ku buzima bwabo. Mu izina rya bagenzi banjye bose ku rya Amerika ndabashimira by'umwihariko barakarama. Ubu kimwe n'abandi twagiye twiyambaza mu biganiro byacu hari byinshi bahuriyeho. Dore nke kimwe nasigaranye. Amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira urushijeho igihe cyose. Icyo numvikanije aha ni uko kubahawe inshingano zo guhagararira no gukorera abaturage, abanyagihugu, urwego baba barimo rwose, amateka azabaza byinshi. Icyo nakwibutsa abo bashinzwe abanyagihugu ni uko iyo mubatengushye muba mutengushye ubuzima bwanyu, muba mutengushye igihugu, kandi bigira ingaruka ku batuye icyo gihugu n'abazagitura mu bihe bizaza. Gusa nk'uko abahanga mu mibereho y'abantu batwibutsa, ni uko kugira ngo ubuzima bw'umuntu runaka bugire agaciro kuzuye bisaba ko uwo muntu ubwe ahanira ubuzima bwa mugenzi we. Aha ndavuga umuturanyi, uwo bahuriye mu rugendo, uwashinzwe kuyobora cyangwa se kuvugira. Ariko nanone igikomeye ni ugushyira imbere ukuri, kutari ibinyoma cyangwa se ibihimbano. Dukomeze ikiganiro, mugenzi wacu Venice Shimimana uri Londres mu Bwongereza aradufasha gushakisha uko kuri. Venice, mikro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku rubanza rwa Colonel Theoneste Dizinde na bagenzi be 12 baregwaga kuba barishe abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere. Urwo rubanza rwatangiye kuburanishwa ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'1985. Ku cyumweru gishize mwumvise uko urukiko rw'abo buranishije rwashyizweho, abari barugize bemejwe n'inama nkuru y'ubucamanza yateranye ku itariki ya 10 Kamena umwaka w'1984. Mbibutse abari bagize urwo rukiko bareberaho Aloise Prezida yari asanzwe ari vice perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Kabaya, Bushishi Matias umushinjacyaha akaba yari asanzwe ari umushinjacyaha i Kibungo, Ladislas Nyirarwo Rwinshi umwanditsi we yari asanzwe ari umukozi mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza, Bitabwahe Charles umucamanza wari perezida w'urukiko rwa Kantu rwacuze mu Ruhengeri, na Dormont Dismas umucamanza akaba yari asanzwe yandikisha imashini mu rukiko rwa Kantu rwa Ruhengeri.
Abantu bo mu nkiko nk'izo zo zatanu baburanishaga mu bijyanye n'imanza zishinze ibyaha, imanza z'abantu bimwe imbago, abantu batukanye, abantu barwanye, abibye inka cyangwa abibye ibyaha bito, numvaga ko badashobora guca urubanza rw'ubwicanyi. Ni urubanza rukomeye urubanza rwo mu buzima bwabo.
Mumaze kumva ikiganiro mwabaye benshi mwibajije ukuntu inama nkuru y'ubucamanza yafashe icyemezo cyo gutoranya abacamanza ubunararibonye cyangwa se ubushobozi bishobora gukemangwa, cyane cyane ko urubanza bagombaga kuburanisha rwari urubanza rudasanzwe. Bamwe muri mwe mwaratwandikiye, abandi mukadutelefona mwibaza uwayoboraga urwo rwego rukuru umwe mubazi uko byagenze ni Alphonse Sebazungu wari umunyamabanga mukuru muri ministeri y'ubutabera mu gihe cy'imyaka itandatu kuva mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka w'1987 ubu n'umwunganizi mu mategeko akorera mu Rwanda ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Yakamishimana Veniste.
Mu kiganiro cyahise ku cyumweru gishize Oreya Mukangabo wari ushinzwe inkiko na parike ndetse n'abakozi muri ministeri y'ubutabera mwayoboraga yatubwiye kwishyirwaho ry'abari bagize urukiko rwaburanishije Toneste Lizinde na bagenzi be. Abo bantu bashyirwaho murabyibuka murabizi?
Urakoze Veniste. Aba bantu bashyirwaho narabyumvise nabanje kumva abantu bambwira ko hari abantu gushyirwaho bikiri umushinga mbanza kugira ngo barambeshya kuko nari numvisemo izina rya Doromodisi ngo bamubwira ngo niwe uzaca urubanza rwarihinde umugamo n'uwitwa Bitaha gahe irindi ntabwo ryibuka uwitwa Bareberaho we yari perezida ngo nta kibazo we numvaga nteye ariko abo ngabo babiri barara icyo gihe babitaga abashoferi abo ntabwo bari abantu bari mu rwego bakoraga mu rukiko rwa mbere rw'iyemezo urwego rwa kabiri rw'inkiko icyo gihe nta Doromo we narimuzi neza kubera ko nkiri nkitashya amashuri makuru naramubonaga ari perezida w'urukiko bitaga Kanto urumva rero nari nzi ko kandi n'icyo gihe bamugira umucamanza muri urwo rukiko yari akiri perezida w'urukiko ko yari akiri mu rukiko rwa Kanto ari perezida ubwo rero ariwe ari bitavuga he n'abantu batangiye akazi k'ubucamanza kera muri za 60 ubundi mu by'ukuri ababaga abacamanza icyo gihe kubera ko abantu bize bari bakiri bake babonaga umuntu uzi gusoma babona ukiri gutera kandi batuye mu mucamanza Doromore nabo ndakeka na Bitaha bishobora kuba ari uko Doromore niwe nari nzi neza numvaga rero bidashoboka ko abantu bo mu nkiko nk'izo zo za Kanto baburagitaga mu bijyanye n'imanza zishinze ibyaha imanza z'abantu bimwe imbago abantu batukanye abantu barwanye abibye inka cyangwa abibye ibyaha bito numvaga ko badashobora guca urubanza rw'ubwicanyi ni urubanza rukomeye na rwo mu buzima bwabo ubu rero ngiye kumva koko ndabibona mbona iteka rya perezida rirasohotse ribashyiraho nka acamanza mu rukiko ariko nahise nyumva ko ikibazo gikomeye.
Mbere y'uko dukomeza nagira ngo dusobanure akantu gatoya Oreya yatubwiye ko Doromo yari umuntu wandikaga ku mashini ko bitabwa he yari perezida w'urukiko rwa Kanto niko bimeze cyangwa se dufate ko Doromo nawe yari perezida w'urukiko rwa Kanto
wenda nshobora kuba ntabivuze neza muzi ari perezida wakubaga kera mbere ya za 70 hagati ya 65 kugeza hejuru ariko muri 82 habaye reforme abo bose bagiye bava marege noneho kugira ngo umuntu utaze abo bantu bafite amashuri amashuri makuru ngo yarangize uko amategeko agenga abakozi bo mu nkiko yari ameze mu bucamanza muri rutange igihe wabaga utarize ayo mashuri ngo yarangize wabaga uri mu rwego rwo hasi ku buryo kugira ngo bakwemerere kuba umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa mbere ndetse ntabwo byashobokaga mbese amashuri ye yari mu rwo rwego nyine yo kuba yaba umwanditsi gusa ariko kubera kutandukanya adashobora kuguha akazi ashaka ko wakora niko byamuje cyake ari zaje tayi ko yere dactylographic cyo wenda nabwo nibuka niba yari yari mushamanza muri he cy'umushamasa muri tanzo nabwo nabyuka njera ariko ubwo rwego rwo kujya kuba umucamanza mu rukiko rwa mbere rw'iremezo ubu ngubu bavuga rwisumbuye ntabwo rwose yagufite
none icyo kibazo ukibonye ujye tuganeho na ministre Mugemana umubwira uti biriya ni ibiki uriya dormo azabura na gutera uriya rubanza rukomeye kariya kageni
ikibazo kitoroshye ministre uriya iyo ni umunyamabanga mukuru muri ministeri iyo ministre yafashe ibyemezo ntabwo ushobora mbese kuvuga ngo abihindure cyane cyane ko ntabwo ari icyemezo yafashe wenyine ntabwo ari icyemezo yafashe wenyine kuko inama nkuru y'ubucamanza nako kugira ngo umucamanza ajyeho aba mbese batanga amazina y'abantu bashobora kujya muri uwo mwanya inama nkuru y'ubucamanza ikabyiga bamara kubemeza perezida wa repubulika niwe usinyira abacamanza icyo gihe
uretse gato kugira ngo abantu bumve ijwi rya Amerika basobanukirwe neza nuko tumenya uwari perezida w'inama nkuru y'ubucamanza mu Rwanda wafashe icyemezo cyo gushyiramo dormo tukamenya n'impamvu perezida wa repubulika yasinye uwo muntu akemera ko umuntu ajya kuburana ndashaka kumenya uwabeshye undi mbese uwari perezida w'inama nkuru y'ubucamanza yaba yarabeshye perezida akamuha umuntu udakwiye perezida agasinya azi ko ari umucamanza aho ngo ndagira ngo humvikane
nagira ngo ukosore gatoya nakubwiraga ko perezida w'inama nkuru y'ubucamanza ya repubulika niwe wakoraga wari ushinzwe urupfukashi kubera ko atabona umwanya wo kubizamo minisitiri w'ubutabera niwe wari umwungirije nka visi perezida niwe rero wabiyoboraga akamushyikiriza ibyo nakwita imishinga y'amateka ya perezida kugira ngo ashinyiraho mbese ninde wabeshye undi mu by'ukuri kugira ngo umuntu abe we umucamanza ntabwo byabaga ari ibintu minisitiri w'ubutabera yiharira wenyine yabanzaga agatanga amazina akayohereza mu rwego rwa perezidanse mu biro bya perezida wa repubulika nawe akoresheje serivisi ze akareba niba amazina yayemera uwatemera akaba yavuga ati uyunguyu ntabwo mushaka ni ukuvuga rero ko niba ayo mazina yare perezida wa repubulika yaremeye ko ajya ajya ku murongo w'ibyigwa mutasha muri w'ubucamanza ni uko yabaga yabyemeye nta kibazo cyari gihari ku buryo rero minisitiri w'ubutabera yakoze yumvikanaga ko na perezidansi ya repubulika yabaga ibyemera nicyo gisubizo nakubonera ku icyo kibazo
mvugana na Alphonse Bushishi wari umushinjacyaha yabwiye ko urubanza yarusomye vuba yihuta aragenda avuga imyanzuro urubanza rurangiye ngo dushi barayimwatse barayijyana ayo ni amagambo ye bayijyanye he iyo dosiye mwigeze muyibona muri minisiteri y'ubutabera iyo dosiye y'urwo rubanza yajyanywe hehe iri he
nubwo hari ibyo naba narabonye ntabwo nabibose mu buryo bunyuze muri porosedire zisanzwe hashize igihe nubwo naba narabijemo amaso nabyuka ariko ikigaragara ni uko nk'uko umushishi bivuze yagiye mu ruhengeri yipfuwe kugira ngo ajye gukora iyo dosiye kandi ibyo ari byo byose yatanze amaperereza yararangiye icyo kintu rero cyo kuba baranamwatse gusiba leta bari kumara byari bifite icyo bivuga hari ikintu mbese numva ariko gishwa mbese uko umuntu uko mbona ikibazo nuko ikigaragara nuko urubanza rwabaye mu buryo bw'ibyerekeranye no kwitamo abacamanza no kureka abantu ngo bategure ndetse n'ibijyanye no kureka ngo abantu baburane ku byerekeranye n'indishyi ibyo byose ubona hari harimo habayemo ikibazo kitoroshye kuko ibintu byagombaga kuba byagenda
agira ngo nongere ngushimire byimazeyo uyu mwanya wafashe kugira ngo uganire n'abumva ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane sanabenyeshe.
Washington ijwi rya Amerika.
Mu cyegeranyo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International wakoze mu mwaka w'1986 wagaragaje ko nubwo abasivili n'abasirikare bafashwe bakicwa ari 56 ivuga ko umubare w'ababuriwe irengero ugera ku 100 kandi ko ababigizemo uruhare barenga abahamijwe icyaha n'urukiko rwateranye mu kwezi kwa gatandatu muri 85. Amnesty International ivuga ko hari abasirikare bafashwe mu kwezi kwa gatatu muri 74 bagacibwa urubanza mu kwa gatandatu uwo mwaka baregwaga kuba barashatse kwica General Major Juvenal Habyarimana igihe yari minisitiri w'ingabo mbere ya kudeta. Amnesty ivuga ko urubanza rw'abo basirikare rutigeze bishyirwa ahagaragara ko bafungiwe mu rutumva ingoma muri gereza ya Ruhengeri ko bagera kuri 30 baguye muri iyo gereza ya Ruhengeri kandi ko kugeza mu mwaka w'1981 imiryango yabo yari itaramenye irengero ryabo. Radio Ijwi ry'Amerika yakomeje gutohoza ishaka kumenya irengero ryabo. Mu byo twabashije kumenya nuko bamwe baba barakorewe iyicarubozo bakicirwa ku gikongoro mu kigo cya gisirikare abo bashobora kuba barimo Kapiteni Dominique Niyoyita. Kudeta yabaye yarageze i Kigali yavuye mu kigo cya gisirikare cy'ibyumba. Amakuru twamenye nuko yari yimuriwe i Kigali gushinga umutekano wa Perezida Kayibanda. Mu gutoboza twageze ku witwa Apollinaire Bikorimana. Mu mwaka w'1973 yari Lieutenant ashinzwe kwigisha siporo abasirikare mu kigo cy'i Kanombe, ubu aba mu gihugu cya Senegal. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika ikunda kubifashisha kugira ngo mudufashe kubaka no kugenda muri iyi nzira y'amateka yaranze u Rwanda. Niki mwibuka, niki muzi umuntu yaheraho ukwifatwa n'ifungwa rya Kapiteni Dominique Niyoyita?
Icyo nakubwira nashoboye kumenya rwose kitarimo gushidikanya, yafungiye igikongoro indaho yaguye, hanyuma hategekaga Lieutenant nzabarirwa ategeka poroto igikongoro nzabarirwa gukomoka ariya mu Kingogo paruwase Muhororo Sinibuka komine. Hanyuma Niyoyita gusa wari uhari n'abandi bari bariho bashumbushwa hari n'abandi. Icyo nakubwira certain 100% nuko Niyoyita n'ubushumbushu barabaturukiye barabakona babakomera mu biro bya nzabarirwa ntuza mu biro nyine bya komandoma ya poroto. Kandi abakonwe na Kapiteni Burasa atike gihari yitanagiramo Burasa Francois na Kapiteni Mutabazi David azabarirwa. Hanyuma rero te mwayaje wabaza ntuza nk'uwitwa Nyandagara wari sekereteri wa ntuza wa kubagomba kuba kiriho yari sekereteri wa wanzabarirwa aramutse akiriho yatanga temo banyazi. Hanyuma ikindi kibabaza ahubwo cya mbere abantu bajya bamenya ubugome bw'abanyarwanda nuko ahubwo abari bafungiye igikongoro sibo gusa deje n'abari muri special bazabarirwa yagira gutya ntabaha amazi yo koga ntabashyire ntuza bakituma ngaho agafata ibiryo akagenda akacurira mu ntuza mu mavi mu ngari. Nuko nguko babaye barangiza nabi babakonye. Abanyarwanda bajya bamenye ubwo bugome kugira ngo mu gihe kiri imbere bajya bamenya yuko imana ntabwo bene icyo ngicyo kirabira itanga imbabazi ikatanga imuhari kugeraho igahana rwose kandi rero imigeso birahari.
Apolinaire Bikorimana, ndagushimiye cyane kuri ubu buhamya uduhaye, ariko nk'uko tubikora kenshi ku Ijwi rya Amerika, ibyo muvuga turabyumva tukabifata tukongera tukajya kubitohoza. Igihe cyo nakwizeza ni uko tuzashaka uwo Nyandagara Eliam tumubone, tumubaze nawe atubwire niba ibyo uvuga ari byo. Ndagushimiye cyane.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ijwi rya Amerika ni mudatenguha, iyo mudutumye turatumika, mwatubaza tugasubiza, mwatwereka inzira yubaka tugafatana urunana. Mukanya Apolinaire Bikorimana yadutungiye agatoki atubwira kuzashaka ubuhamya bw'uwaba yarabonye kapiteni niyo yita korera rwica rubozo. Iperereza twakoze ryatujyanye ahahoze ari muri komini Gishita muri prefecture ya Kibuye, ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Niho twabonye Eliam Nyandagara mu mwaka w'1973 yakoraga muri ministeri y'ingabo z'igihugu n'abapolisi, mini garde de pona mu magambo ahinnye y'igifaransa. Mbere yo kujya ku Gikongoro yakoze mu kigo cya gisirikare i Kanombe cyategekwaga na Major Aloise Simba. Aho yakoze hose yarashinzwe ubunyamabanga n'icungamutungo. Eliam Nyandagara, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Hari abasirikare barimo kapiteni niyo yita biciwe ku Gikongoro, ibyo bintu ubiziho iki, warabyumvise?
Mbere yuko babica baraje bafata ibintu byanjye nabi, babiterera mu modoka badutwara nabi bajya kumfungira muri komine. Ubwo rero ibyabaye nyuma ntabwo mbizi, gusa mbere yuko banyirukana gutyo nabi, kapiteni ko nari nsanzwe mubuzi niyo yita,
iyo kapiteni niyo yita,
bagiye kumuzana muri bajya kumuvana muri gereza basohora mu biro, ariko bamutotirira mu biro byanjye
muri gereza ya Gikongoro.
Bamutotirira mu biro byanjye, nubwo bamutotirira gutya cyangwa kuriya ntabwo naba ndi kukubeshya.
Abamutotiriraga ni bande?
Umutabazi David na Burasa. Hanyuma barangije bazanye ibintu bya acide batwika, nakeka ko ari taranse basibanganyaga mu biro nasanze batwitse, ubwo harimo nk'aho amaraso yaviriye cyangwa iki, ariko bamuturutsinde mu biro byanjye aho nakoreraga. Ubwo rero nkubwira ngo bamuturutsiye ku buryo bumeze gutya cyangwa bumeze kuriya, naba nsa nk'uri kubeshya, nako nabambeshya rwose, kuko icyo nzi icyo kimbaho nuko bagiye kumuzana. Noneho rero kubera ko nubwo babisohoyemo ubutihuti nkajya hanze, ariko kubaza by'amatsiko bamwe bati ni naka bazanye kandi bamujyanye mu biro byawe, na yandi makuru mfite nakubwira ngo yagiye icyo yamara, gusa ikiri mvaho bamutorotiriye mu biro byanjye. Icyo gihe aribwo yavuye mwuka nyuma baramaze kutwirukana, ko batwirukanye turi benshi, nabo batwirukanye amase turi benshi, nyuma byarakurikiye, nyuma yaba yarapfuye icyo gihe, yaba yarapfuye nyuma, ntabwo nta makuru mbifiteho. Urumva ko natwe bahise batujyana ngo turi abanyangabiriga, niyo ntuza terime bari barahinjye bari baraduhaye. Ubwo ibindi rero ntabwo mbizi.
Reka dusubire inyuma gato, Kapiteni Dominique niyo yita, amakuru dufite twatangaje hano ku Amerika, avuye mu rugo iwe mu ijoro ry'uwa gatanu Nyakanga 73, ahamagawe muri Etat Major. Kuva icyo gihe umufasha we yadutangarije ko atigeze yongera kumuciryera. Wowe wamusanze ku gikongoro ryari?
Je namusanze ku gikongoro mu kwezi kwa cyenda mvuye I Kanombe. Ntabwo namubonye ariko mu biro nakoranaga no bitwa Ayinkamye Valeriani. Niwe waje ni warushinzwe rufite imfunguzo zaho abantu ba bafunze bari akampa makuru ntabwo nigeze mubona n'amaso ariko namubaza guwe Ayinkamye ko twa nawe yarafite mu nyungu ndi kumwereka kuko impapuro z'igipolisi zinyuranye n'iz'igisirikare uko imikorere y'igipolisi inyuranye n'iy'igisirikare none ngo tuje kubafungurira wagiye kujya gute barimo bande namenya akambwira amazina amwe sinyamenye andi ntayamenya numva mu nibyo byanyeranye bitaye Dominique kwa cyenda.
Uretse Kapiteni Dominique niyo yita nta wundi musirikare mukuru waba waramenye wafungiwe aho ku gikongoro yenda akanakorerwa n'icarubozo aho ku gikongoro?
Nta makuru nayo mfite barayatwimaga cyane kuko abo bari bakoraga kuri gereza bajyaga kuri gereza barazaga nyine ubwo ugasanga baduhunga ugabona ko kuvugana natwe ahari bari babibujijwe cyangwa batinyaga ko wenda twabavumwe kaba byabagiraho ingaruka ariko nta makuru twabaga dufite.
Wigeze umenya niba Kapiteni Bizimana yarafungiwe ku gikongoro?
Kapiteni Bizimana nawe twari twarigeze gukorana neza bari tunaziranye ntabwo yajya kwafunyuga mba narabiyobewe byashoboka ko wenda yaba yahageze akamaze gitoya ariko mu mazina numvise ntabwo izina rye naryumvise.
Hari abandi wibuka?
Abandi wibuka
mu baje gushyira ku ngoyi Kapiteni Dominique niyo yita wigeze uhabona komanda Nzabarirwa?
Nzabarirwa niwe wari komanda Denis wacu. Yari ahari rero mvuze ngo nawe yaba yabafashije cyangwa atarabafashije aho mu biro bari bari kumwe yari shefu direkite wanjye.
Mu bamushyize ku ngoyi bari batatu
batatu ko mutwari twirukanwe bashobora kuba barifashije wenda n'undi ntamenye ariko abo nzi ntibeshyaho n'abo batatu David Mutabazi Burasa na Nzabarirwa bari gasonzi.
Warababonye bamusohoramo cyangwa se nko bavugaga ntabwo uzi niba yarapfiriyemo wahise ugenda?
Bari batwirukanye aho hafi y'ibiro ntabwo twari hafi y'ibiro ntabwo nabonye n'ishusho ryanjye. Bari batwirukanye rwose nari hanzwe ahubwo dufite ubwoba tugira ngo natwe hari ingaruka bitugiraho rero koko byanayingize kuko banyirukanye nabi nk'umusirisi muri kondisiyo mbi cyane. Nje nafite ubwoba nzi ko nanjye ahubwo ndi busa.
Icyemezo cyo kubirukana cyaturutse hehe? Ni
icyemezo cyo kubirukana cyaturutse muri Leta y'Amashoro cyazanywe imodoka zaje ziri butujyane nuko ziza aho ngaho tutazi ikizizanye kandi ya presi imodoka zose zazaga n'abagandi bo kuba ariko zo sinamenye igihazo mesaje zose zajyaga kwa Defense Nzabarirwa operateri n'igihe zinyuzagaho ariko mesaje zose z'uwo munsi za mesaje radiyo zose nta n'imwe yanyujijweho ubwo rero turi aho twihebye bazanye kuriye ubundi nibyo bakiraga kuriye kuriye bayihera komanda kugira ngo harye abayibuze yinjiza kuri komanda kuriye rero ndatekereza ko harimo n'ibaruwa nini kuko byari byabaye hari mu gihugu hose ko imodoka zaraye zitinyuranamo zitwaye abantu gutyo ariko ngo ari abari bamaniye abari abaserivateri bo ibyaho babitaga hanze ariko abari abamaniye bafata kubera gufasha imiryango ahari bafataga umugore n'abana n'ibintu ibintu za mebure ko byabaga ari ibyacu bakabijugunyamo nabi ku buryo hanapfuye byinshi ibyo bintu twazitunze byose byarangirikaga ariko ikintu gifatika gihari ni uko kuba byaravuye muri Leta y'Amashoro byo ibyo ni imvaho kuko uwo komanda nawe nabonye asa nk'umutunguye Defense Nzabarirwa kuko yaje akambwira ati muragomba kugenda nawe urimo ati ntabwo nakwangaga ntabwo aribyo wagutanze atariko Leta y'Amashoro yavuze ko mugenda aho bakujyana nibo bahazi ati baguha invitation muri mitaje igitarama ngenda nzi ko twagiye muri mitaje igitarama batubwiye bati oya haje message ivuga ko mutaguma hano gitarama ahubwo ko bakujyana kukibuye
ngira
kukibuye ngeze kukibuye komanda aho kukibuye ngo hari nijo bati ntabwo ari ukuza gukora hano ahubwo iwanyu hajya mu muhanda turahagera bati nakujya umushoferi gukomezanye akugeze iwanyu avane ibintu agaruke kandi uhagume n'ujya ahandi ujya jusqu'à nouvel ordre
ariko ubwo ni ryari ubwo hari ku ihe tariki
mu kwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane.
Urakoze cyane Ediam Myandagara, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa kumi.
Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda cyane ku basirikare bafashwe nyuma ya kudeta muri 73. Ntibafatiwe ku rugamba ngo bitwe imfungwa z'intambara, ntibafatiwe mu cyuho ngo bitwe abagambanyi. Amakuru yuzuzanya Ijwi rya Amerika yabashije kubona kugeraho no kugenzura nuko abo bantu bishwe bashyizwe ku ngoyi, ibyo baryozwaga bizwi n'abakoreshaga ababishe. Mu bishwe harimo Sous-lieutenant Augustin Mbaraga, yishwe afite imyaka 24 gusa, yari akiri ingaragu. Ndifuza kongera kubaza Polinaire Bikorimana, wari Lieutenant igihe cya kudeta, akaba yarakoze muri Etat Major kuva muri 75 kugeza muri 79 mu gihe cy'imyaka ine. Aratubwira icyazi ku iyicwa rya Sous-lieutenant Augustin Mbaraga na bagenzi be.
Subieto Nambaraga, Subieto Nirushwa, Kapitene Nyamwasa, Subieto na Pirote Muganafura, Ajita Principale Nkurunziza, abo bari bafungiye ku Gisenyi. Hanyuma Kapitene Nyamwasa we banamuhambye ari muzima, Sirodire yari izindi atuma mutabazi kwa Kredireti rogereza ngo nguwe muhamba ari muzima. Hanyuma Subieto na Pirote Muganafura na we yari yahuye na jeta principale wo ku Gikongo Nkurunziza Supiriyaye nawe yari yahuye. Redio Sous-lieutenant Ntirushwa na Mbaraga bari muri bariya bahutuye nyine bicishije inzara mbabwira avuga intore na muri iriya seri mbese bahutuye ku Gisenyi bajyaga kunigira hariya ku ruzi rwa Ntuza kuri iriya shite ya seri hafi y'ikibuga cy'umukishyira mbese kimwe n'abandi bari bafungiye ku Gisenyi. Ibyo ni byo umajije yari afungiye ku Gisenyi bamwicisha inzara hamwe n'abo bandi.
Nababwiraga mu kanya ko Sous-lieutenant Augustin Mbaraga yari ingaragu, yarangije kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare ku itariki ya 30 Kamena umwaka w'igihumbi 1972, yari muri promotion ya 11. Yahise ajya gukora mu kigo cya gisirikare cy'i Kanombe muri compagnie d'instruction, aho yavuye ajya gukora mu rwego rushinzwe iperereza muri Gicurasi 73. Ubwo hari hasigaye gusa amezi abiri kugira ngo kudeta yakuyeho Repubulika ya mbere yavurwaga na Gerigori Kayibanda ibe. Twifuje kubaza umwe mu bo biganye, twamenye ko yari inshuti ye Aloyse Mubirigi, mu rwego rwo kudufasha kumenya Sous-lieutenant Augustin Mbaraga. Uyu Aloyse Mubirigi ari mu gihugu cy'Ubufaransa, ngo uhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ndakwishimiye rwose kose kumera Veniste, cyane cyane shimiye nyine ibyo biganiro ufite byerekeye mbere ya byabaye, no kuba cyane cyane bigamije kugira ngo abantu bamenye ukuri.
Uko kuri dushaka tukugutezeho kuri uyu munsi, tugaruka cyane kuri Sous-lieutenant Augustin Mbaraga. Sous-lieutenant Augustin Mbaraga mwinjiranye mu gisirikare, mwarabyirukanye, mwiganye amashuri abanza yisumbuye, ndetse mujyana mu ishuri rikuru rya gisirikare. Tubwire Sous-lieutenant Mbaraga ni muntu ki, mubwira batamuzi.
Sous-lieutenant Mbaraga Tanazi twabyirukanye muri angaje ya gisirikare bavuga ko c'était un sac de promotion. Noneho turarangiza biriya byabaye muri 2003, nza kumenya ko nawe ari mu bantu bafashwe, ariko inzu ya politiki bavugaga ntavyo yari baragadara umuntu ufite personality turi mu gisirikare yari antipe ubona afite ascendance ngira ngo hari n'icyo yaba yarazize tumwe no kuvuga umuntu mbese bavuga ngo uriya ni umusirikare hari akandi kantu babenshi ni bame we rwose yari umuntu nyine ufite ingufu no kuprend energie afite des connaissances quoi chef de promotion afite connaissances militaires ariko afite na ascendance we sufite ubona afite arine yo kuba yavamo umutegetsi w'umusirikare
yari umusore w'imyaka 24 watashye atagomba nk'uko babivuga mu kinyarwanda uyu munsi reka tumuvuge uto tuntu tumuranga ututubwire kugira ngo tumenyekane nicyo ikintu kiganiro kigamije
ubwo je kumuvuga nk'umusirikare nuko ari officier il avait presque toutes les qualités d'un officier yari umuntu sociable donc umva ibyo bya gisirikare abarimo na ariko ugasanga wowe nange nuko yabaga rubashyikirana cyane ariko no ku bandi rwose wasangaga ari epanoui mbese yisanzuye ku buryo no mu gisirikare yumvaga ari muri miriye
kubera iki bagiye gutora uwo Augustine Mbaraga wari ukiri muto bakajya kumufunga kudetiba surietna Augustin Mbaraga yari mu kihe kigo yakoraga iki
aho ngaho ibyo ko bamufakaga kumufunga ako ni akarengane ya asangiye n'abandi bose babaga n'abafashe abafite antiyenoti cyangwa se abakoraga abanyapolitiki ariko nagira ngo mbwire ko mu minsi mike mbere y'uko bajya kumufunga babanje kujya we na Nsirushwa babanje kuba mitasiyo muri Siroti icyo gihe yari taritwa seseranya b'Isiroti yakibukaga na Kanyarengwe
ni ukuvuga ko kudeta iba yari mu biro bikuru by'igihugu bishinzwe iperereza
kuko nagiye umunsi wa kudeta nari i Kigali ubwo batubwiye ko ngo hari abagizi ba nabi bariho kitraverse le pays ngo bica abategetsi ubwo rero abategetsi bavugaga twebwe twaraga tuzi ni ababaga bari icyo gihe nyine bafite ubwo butegetsi njye rero ubwo bahise bamba la mission de patrouille no kujya kurinda certain poste ku buryo ibi byose byakorwaga ntabwo amakuru nayo kuyamenya nyuma ntabwo n'ubushamake
buretse gato bababwiye yuko hari abantu barimo bazenguruka igihugu bica abategetsi
zimwe bakoresheje baravuze ngo une bande de malfaiteurs traverse le pays entre les autorités voilà
ninde mutegetsi wa gisirikare wabahaye ayo makuru abasaba kwisuganya
ngo nge nari mu muhima wenda kumanda wabo ndumva cyane ngo nubwo itamuvuga
oya ni byiza kumumenya kubera ko turabavuga bose ntawe dutinya na perezida wa repubulika aramuvuga no kuri rya Amerika Serubuga aravugwa nta gutsindwa ya ni amateka twandika nutamuvuga uyu munsi nta kindi gihuzongera kumuvuga muvuge
ndumva ari mbona reka batiyekaga mbere la police ubwo twatukiye mu kigo cyo mu muhima nizo za instruction waduhaye mbere yuko baduha kujya kuri de poste d'attache
hanyuma wowe bakohereje hehe
njyewe banyohereje kucunga agapande ku muhanda wo muri quartier commercial agapande kava haruguru y'isoko kakagera hariya bashyize ugana kuno bari kutaragerayo hariya bashyize gare routière ako gatronso konyine gusa ubwo nari mfite en fait une équipe quoi y'abasirikare batuye mobile
none se bababwiye yuko hari abagizi ba nabi barimo bica abategetsi wumvise ari abahe bategetsi barimo bicwa
numvaga ari abategetsi barimo icyo gihe kwezi autorité légitime
amakuru Ijwi rya Amerika yagerageje gushakisha yamenye yuko Sudetna Augustin Mbaraga yafatiwe iwabo n'imodoka ya gisirikare yagiye kumufata ndetse hari n'abaturage bashatse kumucikisha bamubwira ko yambukanya barungu bakamucikisha akajya i Bugande cyangwa se ahandi ariko aranga avuga yuko nta cyaha afite ko we yiteguye kujya kuburana nuko baramufata baramujyana wigeze umenya aho yafungiwe
nyuma naje kumenya muri rusange ko aba nubwo ndi mu Ruhengeri n'ari ko abantu benshi aho bafungiye noneho no kugisenya
wigeze umenya ko Sudet Nambaraga ari mu Ruhengeri hirya aho ngaho yaho wari komiseri
namenye ko agomba kuba amufungiye ku gisenya ariko za information mfata ntabwo nazifataga na source none nk'ubu mubwiye ko ntabwo nasakoraga angete ariwe we kora za interrogatwari twari dusanzwe tuziranye dusabana me ntabwo ariwe nari kubaza ngo isuru ya mufrezo promosiyo bite
Aloyiz Mubirigi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika
ndanjye rwose ndagushimiye
Washington Ijwi ry'Amerika
mu biganiro byakurikiranye mwabashije kumva abantu batandukanye batubwira uko abashinzwe imirimo yo gukorera igihugu bateshutse ku nshingano zabo bagashyira imbere inyungu n'ubushake bw'ababakoreshaga bakima amatwi umutimanama wabo bagatatira ubuzima bw'abantu nkabo twumvise kandi n'abagiye bashishoza bakimakaza urukundo n'ubuntu kamere soma igitabo cya Bibiliya bagereranya n'abasamaritani bagoboka abari mu kaga yewe n'iy'ubuzima bwabo bwajya mu kaga mwarabyumvise hari bamwe muri bo bagiye babizira ariko ubuntu n'urukundo bihoraho radio Ijwi ry'Amerika yamenye ko hari umuforomokazi wari muri gereza yo ku Gisenyi wagize imbaraga zo kwicara akabaca inzara kubera ko batashoboraga kubyikorera amaboko n'intoki bitagishobora gukora uwo mubyeyi duhisemo kudatangaza amazina ye kubera umutekano we hano ku Ijwi ry'Amerika mwumvise Sergent Major Anani Ngirumpatse wabagemuriye indyo yuzuye bari muri kasho ku Gisenyi Eta Major yabimenya akabizira mwumvise Caporal Paul Rugenera wazize kuba yarafataga neza uwahoze ari perezida Gerigore Kayibanda mu kiganiro cyacu gitaha muzumva uko na Eliam Myandagara yazize kuba yarabonye aho bikiye kapiteni niyo yita Sergent Major Inkamiye Valerie nawe yazize kuba yaragaburiraga abari bafungiye muri gereza ya Gikongoro kuri aba bose twongereho undi wabaye intwari kapiteni Oscar Zihinjishi wakomokaga mu cyahoze ari prefeture ya Kibuye yari komanda w'ikigo cya gisirikare mu Ruhengeri icyaba cyaratumye afatwa agafungwa n'ubugiraneza Apollinaire Bikorimana arabitwibutsa
Zihinjishi ari komanda wa komanyi Ruhengeri yagiye kusura abanyururu bari b'abapolitisi asanga barafata nabi ntibabagaburira barabagaburira nka rimwe mu minsi itatu ine aho nawe abwira diregiteri wa gereza tese kuki irumini mumuka ibyo abanyururu bo mu gipangu babona b'ibisambo n'abandi bose batatotruwa kome mbese kuki utabiba ahita rero diregiteri amurega muri Eta Major bikigere serubuga yafashe kajugujugu utarafata Lietona biseruka Stanislas ahita mujyana mu Ruhengeri akigerayo ahamagara Zihinjishi ati mukorero mizero prize umuza amafaranga gusa na pize na dokima sokre ku buryo no mizero prize itamaze n'iminota nk'icumi ahita akomeza na kajugujugu Zihinjishi aramuzana amuzana ikanombe nari nahari abaza gutegeka kompanyi ya batima militeri n'abubatsi ndetse na
iyo uvuga ngo wari uhari i Kanombe aha mugeza serubuga helikopteri muzana warayibonye n'amaso yawe
nari mpari i Kanombe icyo kigirindwi na gatatu niba atari nko mu kwezi kwa cyenda ni ukwa cumi byose sinakwibuka kuko ngo nasubiye kwiga mu Bubiligi cumi na kumwe zinjishye yarahamaze nk'ukwezi cyangwa abiri nta precision nako ariko ntagiye yarahamaze
Bikorimana Apollinaire nongere ngushimire cyane kubwiye inkunga yo kwandika amateka uhaye Ijwi rya Amerika
Urakoze na Jeanette
kugira ngo tugere ku nkuru y'impamo twifashisha impande zitandukanye iyi nkuru yifatwa n'ifungwa rya Capitaine Zihinjishi nifuje kwibaza umwana we Jean-François Habimana kudetiba yarakiri igisekera mwanzi ariko nyina abavandimwe n'inshuti bamubwiye bamwibutsa ibyabaye kuri se arabizi atuye mu mujyi wa Montreal muri Canada nguhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika
murakoze Bwanjeniste
tubwire muri 74 muri 73 hashize amezi make ya kudeta ibaye papa wawe Capitaine Oscar Zinjishi aje gufatwa yafashwe nande yafatiwe he byagenze bite uribuka iki
byo nibuka ni byo umuntu icyo gihe nari umwana mutwa cyane rwose byo nzi ni byo nagiye mbwirwa n'abantu bambwiye ko muri 73 kudeta nyuma kudeta papa ntabwo bahise bamufata ahubwo muri 2004 bamwoheje kuba komanda Ruhengeri mu kigo cya gisiga cy'Ruhengeri ariko agezeyo nk'umusirikare ajya gusura imfungwa zari zifungiye mu abanyiro bari bafungwa ba politiki barafungiye muri gereza ya Ruhengeri abenshi bari jutize abandi bari abasirikare babanye nyuma agezeyo asanga bafashwe nabi bicwa n'inzara ari abantu badafatwa kimuntu asaba umuzekeye waho ngo babagaburire babafate kimuntu amaze kubikora direkitero wabo ahita ahamagara Serubuga ngo hashize igihe gito cyane rwose uwo munsi ngo Serubuga ahita azana na kajugujugu n'abiseruka papa bahita bamwirukana bamujyana i Kanombe hatekwaga n'icyo gihe n'abagosora hanyuma Serubuga ahita amusimbuza biseruka komanda biseruka aho ngaho i Kanombe nabwo bamushyize ngo mu nzu nk'afungishwa ijisho ariko mu nyuma y'ibyumweru bibiri bamuzanira ikibaruwa cya mandatare kivuga ko ngo yasuzugwe chef de commandement ngo yagiye gukorera ibifungwa kandi byabujijwe ngo azigaburira ngo akazishyira amakuru kandi ngo akabwira abanyamahanga ngo ibyerekeye mbere y'izo mfungwa ngo nibyo ngibyo byari muri icyo kibaruwa bamuhaye cya mandatare nyuma yaho bahita bamujyana adasezewe nicyo amakuru ya nyuma twamenye ni aho bamutwariye nta kintu tuzi ntago tuzirengera rye
Jean François Habimana papa wawe agenda uzu wamujyanye papa wawe agenda uzu uko yagiye warabimenye urwo rupapuro wamenye ko rwabayeho aho umariye gukura uri umugabo tuvugana umuserubuga abaho ariho wigeze umushaka ukamubaza uti ko papa wanjye wamujyanye he byagenze gute icyo kintu wigeze ugitekereza wigeze ugikora
iki cyacu umuryango ntawe twabikoze ku cyo gihe inyuma bamaze kubatwara agiye umubyeyi wacu bahise bamucira ku kibi yaho data yakomokaga icyo gihe ababyeyi ntabwo umubyeyi ntabwo ashobora gusohoka aho yari kandi byari bizwi icyo gihe ko ari Serubuga bari babujije kurenga umutaru nta hantu umuntu ari guhera ajya kubaza ibyo ngitekerenge nari na mutoya ntabwo nta kintu ashobora kujya kubaza n'ababyeyi banjye umubyeyi wanjye ntacyo yabajije none ntabwo nigeze mbaza abantu bamutwaye aho bamujyanye n'icyo bamujyaniye
nari mbivuze kubera ko hari benshi muri mwebwe mwabuze ababyeyi mutigeze mumenya n'uwabajyanye wowe nari mbikoje kubera ko wagize imana zo kumenya uwohereje urupapuro n'uwamujyanye ku buryo na n'ubu ushobora kumubaza uti nyaboneka mbese hari icyo wambwira ku irengero rya data
nicyo n'abandi bana babuze ababyeyi babo nubwo abenshi batabonye impapuro ariko bazi neza aho zavuye no mu biganiro byahise numvaga abandi bose bavuga ko ayo mabwiriza yabaga kuri Serubuga twe dufite navuga ko umuntu afite ayo mahirwe yo kumenya ko icyo gipapuro cya gihari abacyanditse barayizi n'abaza kumutwara nabo bariyizi
umuntu agize n'amahirwe abakiriho ku buryo bashobora kuvuga bashobora kutubwira aho bamujyanye n'icyo bamujyaniye.
Mu biganiro byahise ku ijwi ry'Amerika mu byumweru bibiri bishize, wumvise Colonel Stanislas Biseruka wasimbuye umubyeyi wawe Kapitaine Oscar Nzihijishi ku mwanya w'ubuyobozi bw'ikigo cya gisirikare mu Ruhengeri n'ubugenzuzi n'uburinzi n'umutekano wa gereza ya Ruhengeri. Umaze kumva ibyo yavuze wabyakiriye ute?
Ibyo bisirika yavuze navuga ibintu bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere nashima kambere ko agize ubutwari bwo kuza kuvuga utuntu duke yavuze, ibyo nabyo ni ubutwari. Ariko mu byo yavuze nahera ku byo arangirijeho avuga ngo tujye twibuka ko Yezu yaturaze umurage w'urukundo, ngo kandi ko ngo nta rukundo ruhari ngo isi ni umwanda. Ibyo yavuze uvuze ngo urukundo ni umurage, icyo ni cyiza kuri buri wese. Ariko urwo rukundo rujyana no kuvuga ukuri. Nta rukundo rutajyana n'ukuri ku byabaye. Biseruka ngarutse ku byabye banjye icyo gihe Biseruka asimbuye data nyuma bamaze no kuducira ku kibuye. Biseruka aje kuba komanda ku kibuye. Ubuzima bwose twagize iki gihe ku kibuye arabuzi. Kuri icyo gihe ubwo ababyeyi bari babujije gusohoka, umuntu yashakishaga ubuzima, yashakisha ubuzima bwose. Icyo gihe yaba Biseruka bitumwe cyangwa ari ku giti cye yamenesaga ababyeyi bacu. Iyo avuze ngo asubize igihe umurage w'urukundo, nicyo cyonyine ashobora kuvuga. Urukundo rutajyanye no kuvuga ibyabaye ntabwo ari urukundo rwubaka. Icyo namubwira gusa nuko birankomereye.
Ihangane, fata igihe cyawe, utuze, wongere ushake, wishakemo imbaraga, ubundi ukomeze. Ndagutwara buhoro, itonde.
Mu buzima bwacu bwa buri twese hari ibyiza umuntu akora akabyishimira akabishimirwa. Hari n'ikibi ushobora gukora, soba tubitegetswe, soba tubishaka, cyangwa se tutanabizi. Ariko iyo kibi kivuyemo ingaruka zo kurimbura ubuzima bw'abantu, ubutwari nyabwo ni ubw'ukuri. Ubutwari buvuga ukuri gukeye, ukuri kudaciriritse, ukuri kudaca inyuma, kudakikira ibi byabaye. Uko niko kuri, yego ushobora kuvuna ukuvuga, ariko niko kuri kuvura, niko kuri dukenewe, niko kuri dukenewe. Uko niko kuri kuzana urukundo, urwo rukundo yabwiraga araze ashaka kuturaga no kuraga abana be. Niba ashaka ko uwo murage w'urupfu ashaka gusigira abe natwe twese, natubwize ukuri ku byabaye. Si ngombwa ko avuga uruhare rwe, ariko natubwire ku byabaye ku babyeyi bacu kuko arabizi.
Jean François Habimana, urakoze cyane kuba ushoboye kugira ubutwari bwo kuvuga iki kuri ku mutima. Ndibwira yuko Stanislas Biseruka, Colonel Stanislas Biseruka, wavuze yuko yumva ijwi ry'Amerika buri cyumweru, yumva ibi biganiro, ko nawe arimo kumva Stanislas Biseruka. Niba hari icyo wabwira Jean François Habimana, umuhoze uzamuhamagare natwe, cyangwa se uzatunyireho tugufashe tubahuze kugira ngo uyu mwana wa Kapiteni Zijishi n'abandi mu kigo cya gisirikare nawe umuhumurize, umureme umutima muri urwo rukundo yavugaga nawe wavugiye hano ku ijwi ry'Amerika. Jean François Habimana, niba hari ikindi wifuza kongeraho, ucyongereho mbere y'uko nkureka.
Icyo nakongeraho ni utuntu tubiri gusa, nuko amakuru dufite na makuru duhabwa twaje duharwa duhabwa n'abayana n'abantu bamenye data n'abantu bamenye amateka akazwa n'amateka bakagenda batubwira dukirabazi nzi neza ko mu bantu abasirikare benshi bakiriho hari abasirikare babanye nawe batemeye byabaye batashobora kuvuga ariko ubu ngubu imyaka yashize abashe kutubwira ibyabaye bayitubwira bose babaye ababyeyi hari muri abo ngabo hari abo bagize abana twiganye tukiri mu maseminari babaze urukundo abo bana babo twavomanye ubumenyi n'uburere mu maseminari aho nigaga nigaraga n'abana ba kanyarengwa abana ba biseruka abana abandi ba kamarade abandi bitura cyangwa bagahimano n'abana barifite uburere nabo n'abana bakunda ababyeyi babo kandi ababyeyi babo bazi ko n'abo bana bakeneye kuzabasezera igihe iminsi yabo izaba irangiye ariko twebwe aho
dukomera
ntawagize amahirwe yo gusezera abacu nabo n'ababyeyi bafite abana bazi urukundo bakunda bazi ukuntu igihe cyose mu byiza n'ibibi bakoze abana babo bazakomeza kubita ababyeyi babo nicyo nabasaba ni ukuduha ayo mahirwe yo kumenya aho ababyeyi bacu bagiye kugira ngo tubasezere dushyireho akadomo mu ishavu n'umubabaro tugize twakuranye nabyo nicyo cyonyine nabasaba ikindi ni ukugira ngo mbashimire mwebwe uruhare rwose mujya kugira ngo mushakishe ukuri twabayeho mu bintu bikomeye twabaye nk'agati k'imana kadahungabanywa n'umuyaga namwe ndagira ngo uko kuri kose mushaka mukomeza kudushakishiriza musabe abumva iyi radiyo yanyu baba bafite akanunu udukuru nawe ukabara ukarita ukuri kose tuzungukira ariko utu twose iyo duhuje ushobora kutuvanamo amakuru yatuma twiyubaka nawe uzagarura abagiye ariko byadufasha gutera intambwe kudushyira inyuma tukababara
za François Habimana ndagushimiye cyane
namurakoze
amezi menshi ngaya amezi abaye imyaka myinshi n'imyaka nayo izaba inyejana
imyaka ibaye myinshi Rwanda warahekuwe nubwo harabakigutoneka Rwanda humura na chuza wa
ayo magambo y'ineza ya Jean-François Habimana umwana wa nyakwigendera Capitaine Oscar Zihinjishi wishwe nyuma ya coup d'état muri 1973 dusorejeho ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe n'abafashije kugitegura na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimiye mwese kuba mutega amatwi ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama
ukakwanda ushimi imana ya guhanganya urukundo ikakwambika uburanga ikakuri
And I'm not done with you yet, Rwanda, for I know the